Paco Records.
Baba Kim. Ina magwiji peke. Teodana jisikiaga kichwa mbaya kama mimi.
Kusho the lights keep thick. Ananambeneza kuja mtu mbili. Got chicks for chicks for chicks. I've been on freaks on freaks on freaks. Mushindaga na mpini. Amwezi nweza hata mkuche mtu mbili. Dashing, dashing, dashing. Uliza mta yangu nilishinda di chief. Gosho do lights keep thick. Ananambeneza kuja mtu mbili. Got chicks for chicks for chicks. I've been on freaks on freaks on freaks. Ati mushindaga na mpini. Amwezi nweza hata mkuche mtu mbili. Dashing, dashing, dashing. Uliza mta yangu nilishinda di chief. She ini for quick stand back on my side. Koshodo ni tricky anataka my son. Nasema kimpiti anataka my son. Hile nazoza jija na shemejo na ngam. Maningi wangu niambiaga king atu kwachi. Heli tulewa nage kila mtoko manchis. And you're one of the sweetest thing atu jai meet. Koshodo na niambia na mimbangu na tu jai meet. Koshodo flexible and she know another man. She down from Mexico and she know have another plan. Moki ya Jericho na tumejipanga makan. Manduli mikuki ni kama tuneza take a turn. Weo kijana neza mchapada nini atatak. Nina mamluki taruko anapanga vlata band. Pabi wa show mwacheni nda maliza rata dat. Na nikimchana na mchana mchana na chamada flat. Gosho the lights keep thick. Ananambeneza kuja mtu mbili. Got chicks for chicks for chicks. I've been on freaks on freaks on freaks. Mushindaga na mpini. Amwezi nweza hata mkuche mtu mbili. Dashing, dashing, dashing. Uliza mta yangu nilishinda di chief. Gosho the lights keep thick. Ananambeneza kuja mtu mbili. Got chicks for chicks for chicks. I've been on freaks on freaks on freaks. Mushindaga na mpini. Amwezi nweza hata mkuja mtu mbili. Dashing, dashing, dashing. Uliza mta yangu nilishinda di chief.
Nilishinda di chief na shindana na mathief. Pok ni ya ram so msani leta beef. Buda mdi don kani mangumi motif. Na chafua and I'm gone na jitua na marif. Hey. Wawili wawili wacha wakampea. Leo atulali bro tunakampia. Akili ya majangili misi mtu neza dea. Uliza caretaker nani alimtake care. Nisa meja nilitokea church na bila. Ni historia njai nafanya sijai toka bila. Mini msheng sijai jua ukabila. Na bado mini msheng sijai jua kukabila. Kukabila na nakana madrug dealer. Kwenye dera lini notice ni fashion killer. Na mto Adidas and I just want to feel her. You feel me?
Ati kusho do lights keep thick. Ananambeneza kuja mtu mbili. Got chicks for chicks for chicks. I've been on freaks on freaks on freaks. Mushindaga na mpini. Amwezi nweza hata mkuje mtu mbili. Dashing, dashing, dashing. Uliza mta yangu nilishinda.
Niko na mbili, fake pussy na kifake fair. Fake giving, fake living. Mutilate man cheeking. Back shit in, missy gate. Blab deep in, kenye mina duwe siku get. Bad cooking, rap to kill. Nakata cake, hard to kick. Back to big, nakaba neck. Ass to big, cash kwa D, nikana guess. Bass to be, I gas to be, nakaza best. Wife to be, that's not for me, nataka bang. Fight for chicks, that's not to me, nikona gang. Kauna chupi, scoopy, umevaska fupi. Ati blue pill kwa puli, unaitisha di. Rudy.
Gosho do lights keep thick. Ananambeneza kuja mtu mbili. Got chicks for chicks for chicks. I've been on freaks on freaks on freaks. Mushindaga na mpini. Amwezi nweza hata mkuje mtu mbili.